maamulka deegaanka oo dinle gobolka Baya ayaa waxa u baahda ciyaaraha deegaanka ku wareejiyay dhul weyn oo gaar ah, kaas oo loogu talagalay in lagu dhiso garoon lagu qabto ciyaaraha kala duwan ee dalka. Waxaana dhulka loo qorsheynayaa inuu noqdo xarun lagu horumarinayo sportiska, isla markaana dhalinyarada deegaanka ee danaynaya sportiska uu noqon doono meel ay ku ciyaaraan xirfadahooda iyo kartidooda ciyaarta. Munaasabadda dhul wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha deegaanka oo Diinle Ibraahim Kalaay iyo ku-xigeenkiisa Cabdulaahi Maxamed Cumar, mas-uuliyiin kale oo ka socday bahda sportiska. Waxaana ugu horeyn bahda sportiska oo Diinle ka mahad celiyeen garoonka lagu wareejiyey.
Geega garoonku si argaaytan dhirir ilaa inta dhan maybuwaamayni suurta geliyay geega maamulka deegaanka gudoomiyaha Holkow iyadeedaan ka mahadsanyi baa shaqo maybuwaamay leraye nambar dareeran qobadaanu deegaankan gudoomiyaal badan ee maamul badan aa dhamari hor welijee ma dhihina geegkan alxamdulilah dheeday walwelba maaraya ugu deyro ilaahay dasiya geegkan ruaanu ilaahay nin deersi noo dhalinyareena geeg hata garoon helni waa arangeediyadan waa maaranay langa farahow kulley ma codsadaana gudoomiyaha nin yidhi rooga gudoomikuweenjii nin rooga anti garoonkan si dhagsi badan derbijiili nin kuwareejiyo qalabkan sportiskeena nin dhimaasira sida deegaamada geerkaane qaban qabna
weli geegnin suurta gale intii una helna hal garoon oo fidhe oo una toosan lahaana awl weli suu bii jarnay beero helaga beer abuurka fadheeda jarni markii beero la gooye beerba beerto seeda jarni mar intana noo guuri oo hegan guura hegan guuraa suu bii jarni geeg weli ilaahay nin suurta geliye intii una weelana garoon una shaqsiin leena beer abuur leeli roogi ling roogneba ilu walba una ka dheelana taasna kulley wali waa han wal oo liska heli ma dadaha ka shaqeey dadkaha ka shaqeey wali oo kulley maamulka deegaanka u diin oo Horkow Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay iyo maamay iyo gudoomiyaha ku-xigeenka waliba kulley geeka lana eed yeedan mahadsantiin wala isignin soo bidan wali waa han wal oo langwel baan soo bii korna maamulada siin koreeyna nin soo bii waayeen kulley insha Allah geeka wali ilaahay gadarantii signin soo bidan hatan wali siin kara jeeneha
sidoo kale gudoomiyaha deegaanka oo Diinle ee gobolka Baay Ibraahim Kalaay ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
Alxamdulillah ilaahay ka mahadsan mahadumaantii wali mahadnaqaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Thaniyan wali kale inta mahadbilleerin inka jeedi faday maamulka oo dowladda Koonfur Galbeed hogaamiyow madaxweyne Cabdisiis Xasan Maxamed Laftagareen miskooya hayang mana arday argaaytan kan wali buu iskuulki yu mana arday oo dugsi ka kooban hata dugsi dhaxe iyo hoose ka kooban biidnillaahi albaari wali rajeen biloha dareeran in arday kaamil naqdo doon oo dugsi sarana mana arday la dhisi doona walweel boo mana adeegid oo arday nolol bani aadanka asaasi in mana arday la helo doon iyo ka rajweyna ma ilaahay mahadis aha kangna mana arday iskuulki ay tangna isbartiibadi ata walis helaw ma ah wadii lan ka farahu wali ay rekordnaa ma ilaahay arday wal oo wal badan ka taama jareen dhalinta aw diingla ama dhalinyarada aw diingla wal badan hata kor mana arday kriyoodi jareen dhalinyar badan oo dhalinyarada aw diingla mana arday hamigaas ay lahaytin mana arday oo hamigaas iyo rajadaas diin aakharan bahan dhalinyar badan oo mana arday hamigaas ay leen wili baa taagnaayeen riyadii wali lana rumawti ilaahay hana deersiya wali ba ma hanagaan markood imar lamaad ilaahay ka maasan wali diyaar ngana ka maamul ahaan aan oo horka haw maamulka mana arday digmadan wali noqona wal kasto ma ila rais hormarinta mana arday deegaanka intii uu ka shaqeeyna ana wari mana arday isimaatin dhokhaaytan il wal argaas maydare ilaal ma ka dhonta leere dulkun kan mana arday iskoolka tala ka dhisi maamulka bi kan saa soo kale maamulka bi wali kala mana arday oo mashaari hormarineed oo kooyton mana wali diyaar ganan tii arday maamulka dul si la hormari mana arday midnagan degmooyinka kale mana Koonfur Galbeed arday ya lamidnagan